kuuɗe lilaaɓe suurawol sappo e jowi. Sey woɓɓe yimɓe ƴiwo e leydi Yahudiya ngari gariiri Antakiya, e ɓe ekkitina tokkuɓe Yeesu, e ɓe mbi'a, to on naadaaka nonno attawra wi'i on kisata. Bulus e Barnaba ngeddootiri e maɓɓe geddi nawɗi. Sey kooliiɓe Yeesu wonɓe Antakiya cuɓi Bulus e Barnaba e woɓɓe nder maɓɓe, ɓe liliɓe Urushalima ngam ɓe medda e lilaaɓe e mawɓe wonɓe ton dow haala kan. Sey tokkuɓe Yeesu ɓen ɗottiɓe, ɓe nangi laawol yaaki leyɗe Finikiya e Samariya, e ɓe kokka tokkuɓe Yeesu habaru tuubuki yimɓe na Yahudanko'en. Tokkuɓe Yeesu huunani belɗum habaru ɗum. Nde ɓe jotti Urushalima, kawtal tokkuɓe Yeesu e lilaaɓe e mawɓe ɓen jaɓɓiiɓe. Nden Bulus e Barnaba ɗiiwitani ɓe fuu ko Allah huutiriɓe ɓe ngaɗi. Amma woɓɓe kooliiɓe Yeesu nder Farisanko'en ummii mbi'i, doole tokkuɓe Yeesu na Yahudanko'en naade, ɓe mbi'ee ɓe tokka ko attawra wi'i. Sey lilaaɓe e mawɓe kawriti ngam ɓe medda dow haala kan. Nde ɓe neeɓe ɓe fotfottira dow fiiɗum, Biturus ummii wi'iɓe, banndiraaɓe, on anndi ko neeɓi Allah suɓiiyan nder mooɗon mi wa'ajina habaru belɗum nder leƴƴi ɗi na Yahudanko'en, ngam ɓe nana ɓe ngarta tokkuɓe Yeesu. Allah annduɗo ɓerɗe yimɓe fuu holli o jaɓiiɓe nde o hokkiɓe ruuhu maako nonno o hokkiri en ɗum. O feerotiraa en e maɓɓe ngam o yaafanake ɓe hakke nde ɓe kooli Yeesu. Jooni, ngam ɗume poondoton Allah on jowana tokkuɓe Yeesu donngal ngal en mbaawaayi rondaaki enen e maama en meeɗen? A'a, nonno tokkirɗen Yeesu Joomiraawo keɓɗen kisdam barka yidde maako, non kamɓe maa ɓe kisrata. Hawrutuɓe fuu de'iti kettindani ko Barnaba e Bulus mbi'ata ɓe dow no Allah huutiniriɓe, waɗi alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe nder leƴƴi ɗi na Yahudanko'en. Nde ɓe keeñi metuki, sey Yaakubu wi'i, banndiraaɓe, nane ko mbi'aymi on. Jooni Siman yottini ɗiiwitanki'en no Allah suɓiri woɓɓe nder leƴƴi ɗi na Yahudanko'en, wartiriɓe yimɓe muuɗum. Ɗum fottidi e ko annabo'en binnduno, ɓe mbi'i, Allah wi'i, gaɗa maajum mi so'oyto, mi mahitoto wuro Dawuda sankitaango, mi mahitoongo mi darnango kadi ma, ngam yimɓe horiiɓe huu ɗaɓɓita Joomiraawo, huu e yimɓe na Yahudanko'en, noddirteeɓe innde an. Non Joomiraawo wi'i, anndinɗo fii ɗum ko neeɓi. To, ngam maajum, min e yiiki an, to en gannu yimɓe na Yahudanko'en gaylitoyiiɓe to Allah, en mbindanɓe ɗerewol to ɓe nyaama nyaamdu harminiindu ndu ɗum hirsani Allaaji, to ɓe ngaɗa njeenu, to ɓe nyaama ko moylanaa daande, koo ko saaɗi, koo ƴiiƴam, ngam ko neeɓe ɗum wa'ajina attawra e koo ndiye gariiri, e ɗum jannga ɗum koo ndiye nyalnde siwtaare nder cuuɗi do'aare. Sey lilaaɓe e mawɓe e kawtal tokkuɓe Yeesu fuu darwi suɓuki woɓɓe daga nder maɓɓe, ngam ɓe lilaɓe gariiri Antakiya. Ɓe njaada e Bulus e Barnaba, ɓe cuɓi mawɓe ɗiɗo nder maɓɓe, Yahuda bi'eteeɗo Barsaba e Siila, ɓe kokkiɓe ɗerewol biingol. Daga banndiraaɓe mooɗon lilaaɓe e mawɓe, e min kowna on onon banndiraaɓe amin daga goɗɗi leƴƴi gonɗi nder gariiri Antakiya e nder leyɗe Siriya e Kilikiya. Min nani habaru woɓɓe nder amin umminani on hakkiilo e metemeteeji maɓɓe, e ɓe nganna on koo nde naa minon liliɓe. Kanjum waɗi min kawriti koye amin, min darwi suɓuki woɓɓe nder amin, min liloyaɓe to mooɗon, hawti e Barnaba e Bulus, higooɓe amin cooruɓe yonkiiji maɓɓe ngam huwanki Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu. Ngam non min liloy Yahuda e Siila, ɓe medda e mooɗon hunduko e hunduko dow ko min mbindani on. Ɗum darwuki ruuhu Allah e amin, to min jowana on wongal teddoral, sey ni ɗu'un nanguɗum doole, to on nyaamu ko ɗum sakkani gunkiiji, koo ko saaɗi, koo ko ɗum moylani daande, koo ƴiiƴam. Nden to on gaɗu njeenu, to on curi ko e mooɗon e waɗuki fii ɗum, on gaɗi boɗɗum, Allah walla en. Sey ɓe liliɓe yaaki Antakiya. Nde ɓe njottii ton, ɓe kawriti tokkuɓe Yeesu, ɓe kokkiɓe ɗerewol ngol. Nde tokkuɓe Yeesu wonɓe Antakiya janngingol, ɓe nani belɗum, gangol sembidiniibe nde Yahuda e Sila be anna boen be sembidini berde tokkube su be baggini be dofi duddum gada be bali balle ton be dotta be barkidinibe be shoyi to liloy bebe amma Sila jodi don Bulus e Barnaba bo jodi der Antakia e yimbe dubbe be ekkitina e be ngaajina wolde jomirawo gada balle sedda Bulus wi'i Barnaba en shoo o garije to ngaajinnode wolde jomirawo ndaren no tokkube su gontindiri Barnaba e yidi be jaada e Yahaya bi'eteedo Markus amma Bulus yi dun haanayi gam Markus sendirino e mabbe e leddi Bamfilia o heenyaayi kuugal o fuddidi e mabbe be geddo tirna sedda ha geddi din jaaribe sendirki Barnaba hoshi Markus be natti komiol yaaki Saifurus amma Bulus subi Sila dillidi e maako tokkube su ngadi be der jungo jomirawo gam o renabe sey be tokki der leede Siria e Kilikia e be shembidina tokkube Yesu.